Kwenzeka njani ngempela ukuthi umbazi owazalwa eNazareth eminyakeni evile ku-2000 edlule kothola ukuthi indaba yakhe isangena shi kule mpilo mina nawe esiphila manje kule minyaka. Kwenzeka kanjani? Angikubingelele ngibamukele engosini eFresh ngingusibonelo Beauty Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ake ucabanga ukuthi unophiswe ephepha omkhulu, omkhulu kakhulu ugoqe ube uhalf. Ude uqhubeke ugoqa ube uhalf futhi. Kahlehle ugoqe kuze kube zigaba ngamashumi amahlanu. Uyabona ke ngisho ngathola le phepha belikhulu kanani. Kodwa uyothola kanzima uqhubeke ugoqa kuze kufike kumahlandla ayisikhombisa futhi. Mhlamba ke uvese ungenze idlala. Manga sicabanga ukuthi buze kwazi ukugoqa ngamashumi ayisihlanu. Manje nanku umbuzo wami. Liwugqinsi kangakanani leli phepha? Mhlambe belingaba ngangebhuku elikhulu le-telephone directory kumbe kangebhayibheli. Mhlawumbe libe elide ngangefridge yomcabuli ngakanani? Kumbe lide lize liyothi qhu emqadeni kuselile lutho. Uma ubungaligoqa ngokwamashumi amahlanu belingasuka la kwiplanet Earth emhlabeni liye elangeni. Ngangikufunda lokho encwadini ngabe sengenza ibalo kule qiniso. Futhi mangase nje uphindule ugoqe ngamashumi ayisihlanu okokugcina lingasuka emhlabeni lize liyofika elangeni liphinde libuye lifike emhlabeni futhi leli phepha. Iphuzu la kule njula mqondo ukuthi izinto ezincane zinamandla omthelela omkhulu. Ake uthathe nje umbazi owazalelwa eNazaretha iminyaka eyi-2000 eyadlula. Manje pho yini naye? Yebo. Indaba ngethi eminyakeni eyi-2000 edlule usethinta igidi zeimpilo zabantu futhi usaqhubeka ethinta igidigidi zeimpilo zabantu. Ekuqhubekeni kwayo le minyaka eyi-2000 usaqhubeka ephulukisa izinkulungwane zabantu, usaqhubeka elapha iy'nhliziyo ezaphukile, usaqhubeka le minyaka eyi-2000 afika usagcwele lolo thando, usabasindisa abantu, usaqhubeka enyenyeza ethi gizele wena. Isaiah 53 verse 5. Yebo, yalinyazwa ngenxa yephambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu, kodwa thina sathi ijezisiwe, ishawe uNkulunkulu, ihlushiwe. Izinto ezincane sengaba nomthelo omkhulu kakhulu. Kahlehle ekuqhubekeni umlalelo uJesu kusikhathi sinye futhi eguqula ngamandla okuphila impilo yakho uJesu lowo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungathandabuzi ukusithinta nge-WhatsApp uma kuye ngoba lezi inkulumo ziyakubusisa futhi uyafisa ukuthola i-odo yakho. I-WhatsApp number yethu ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Inkosi engibusisele wena.